ANC Secretary General Fikile Mbalula took the party's national and provisional election campaign to Embekweni in Paarl, Western Cape on Sunday.
We are led by witches in the Western Cape. They are bewitching us. We must not give up. If we do, they know we are going to sit back and not go vote. They don't even need rallies. They come out in numbers to vote while we sit at home and drink. We are in the gutter here. We must fight and vote. We are creating 2.5 million jobs, and the Western Cape must benefit from those jobs.
2.5 million. Abantu bakwazi ukusebenza South Africa. Nalapha Western Cape kuneka nithamle kulo mathuba emisebenzi. Sithi xa umuntu omtsha uhambile wayo wagqiba isikolo. Xa ugqibele esikolweni, xa uyofuna umsebenzi kuthiwa iza namava, iza ne-experience. Loo nto sithi mayiphele leyo. Ye-experience, umntu makafumane i-experience emsebenzini. Ayizukwenzakala apha eKapa ngoba kuphethe ne-DA. Kwezinye iindawo loo nto seyisenzeka ngoku.
Work experience must be stripped from jobs. People must get experience at work. It won't happen here in the Western Cape because it is led by the DA. In other places, it is already happening because as the ANC, we have put an end to that.
The Department of Labor, sizo trainer, siqeqesha abantu abatsha for amathuba azayo emisebenzi. Nane 350 siyayitshintsha ngoku.
We will also change the 350 to a basic income grant.
Abanye abantu basathetha ngento bafuna uzenza. Umntu azange waphatha nophatha. Sithetha ngento esiyenzayo esiza kuyenza.
The elections will be held on May 29. Reporting for Times Live, I'm Bulelani Nonyukela.